k'a daminɛ ni mali senatolantan championnat league 1 tile wolonfilana ɲɔgɔn danw jaabiw ye fɔlɔ minnu be ɲina saison bafilanigɔni kelen bafilanigɔni fila kofɔ a ɲɔgɔn danw tɛna k'a daminɛ juma tɛmɛnen desanbre kalo tile 17 k'u kuncɛ kunu kari desanbre kalo tile 19 san bafilanigɔni kelen in na ɲɔgɔn danw jaabiw filɛ nin ye 11 créateur cs dugulon fila filɛ nin bin sima sesila tilu fila fila fan fila be fɛ usfas union sportive des forces armées de sécurité ale ye se sɔrɔ yele olympique kan celu saba ni kelen club olympique de bamako cob ale ni usc kita ye filani bin kɛ sima sesila celu kelen kelen fan fila be fɛ as police ye se sɔrɔ stade malien de bamako kan celu fila ni kelen association sportive olympique de misira asom ale ni asco association sportive de kurufina ye filani bin kɛ sima sesila kanankolo fan fila be fɛ as bakarijan de barawuli ale bina as duwande sikaso ɲɛ kɔrɔ kanankolo celu kelen usbo union sportive buguba ale ye se sɔrɔ lcba lafiya club de bamako kan celu kelen kanankolo as bakarijan de barawuli bina afe afrique football elite ɲɛkɔrɔ kanankolo celu kelen joliba athletic club as real de bamako filanin bin sima sesila kanankolo fan fila be fɛ ka bɔ mali kɔnɔ ka taa mali kɔ kan ka kuma kari musolakaw ta kan min bena ta tan marokokaw fɛ yen a ɲɔgɔndan in be tan san wɛrɛ bafilanigɔni fila k'a daminɛ juwekalo tile fila ka kuncɛ tile mɔgɔni saba jamana minnu bena kari musolakaw ta eliminatoire ɲɔgɔndaw tɔ tan u caaman be labɛnnin na degiliw yɛrɛ daminɛna caaman fan fɛ mali sen bɛ o jamanaw na ntɛnɛ o ntɛnɛ ani tarata o tarata mali ekipe national musolakaw ta be ɲɔgɔn sɔrɔ stade mamadu kɔnɔ a tɛ la bamakɔ o ye degili kunfɔlɔw ye yani janviyekalo ka daminɛ baaraw bena kurakuraya san wɛrɛ bafilanigɔni fila janviyekalo mana bɔ baaraw bena caya kosɛbɛ o kun walasa senatolantanamusow dusukun ka lami kosɛbɛ ani fana kolow ni fasa u ka labaara kosɛbɛ ka da kan senegal ale ni mali de bena ɲɔgɔn sɔrɔ eliminatoire ɲɔgɔndan na ɲɔgɔndan taga ni ka segi don u bɛɛ be tan san wɛrɛ bafilanigɔni fila fevriyekalo nata la voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli don